You still choose me kulika wakatesi Baba mkivalika ni baboyo Nitumela kuena kwa kubaloyo I'll do anything for you Kukusia kisemu ni kuituaza kwa kamboyo Hanikoni, uprufile kutiure one for me Au nitoko amekola we call me Niwoni, kuena na vula ya mutu anigongi
Baby, niwebo
we Unosi,
niwebo
we Unosi fela
Niwapampamo mwine
Yeah, I love you
Baby, ni wewe wewe kafi, ni wewe wewe kafi, wewe wapamba momo mine. Hala no kwesha waesha.
Kanga kutaha ni susu Kuseni musihali ni busiu Kutuka bila hande wena lushu Kono hauba utwangi inge shushu Nitikutia utile Kuena nyama kwenya ni vautile That's why pilu yaka ni kufile Cause kambe kibaba mukambe wanisile Yuma ride or die hali ya faveke Vale baba kupale uzu bakandeke Naziba kutikuona uwafeke But itie imane you forever be my baby
Baby ni wewe wewe
Kiwe na fela Natikiwe na fela
Pampambo mwine
Utwa
Baby ni wewe wewe
Kiwe na fela Natikiwe na fela
Pampambo mwine
You the one
Hala no kwesha waesha mami Uwalishipa mami Bengi besa mami Umasuma bavelo Hala no kwesha waesha mami Uwalishipa mami Bengi besa mami Umasuma bavelo Yusuma nisia
King, Vincetti, the bridge pop and grill reloaded. Pharaoh John, what's going on? It's Kwabulozi most wanted. Rich Kid Barote, Tom Lee, Uncle C, Muteni Fo, Uncle Alexander Akende, Jabi Kabesa, Mr. Baila, Wagwan, yeah, so Konazel.
Downloaded from iLoveZenMusic.com.